సగలే అమెరికాది. సగలే అమెరికా ఉతతా కవేంగ జమాతా తగలగల కేసా సాలమ ఫొలక్కా జల్ కవేంగ సాసదిత్ మేత్ర బాండి దిగ్దమిలం దిగ్దమిషని సొడ్డోమి తోకురత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకడబర్సు సగంతా ఫాన్ ఒరోమో అమ్మ జల్ కబా ጠገፈቶ ተከኝ የገመ ራዲዮ ማርሳ ኢንተርኔት ሳተላይት ናይል ሳቲን አከሱመስ ፌስቡክ ይዳን ሰገንታ ከኝ ወርዱ ፋጅርታን በከጅርታን ይተነጋን ከኝ ስና አቀቆ ተሞልታን ከሚስ አመጂ ኩደሰዲ በረኩማ ለማብድደሚላም ከሱም ለስቱን ከሰናራ አንቱጅበይ ሆራቲ ሆንጊን ሶማሊያ ፍትዮጵያ ሙዳቴ ሐማተውን ገባታሚ ናኑ በኒሻንጉል ከሰት ወይረር ኮቪድ ኩደሰገሊ ዋናማቴፍ ኡመቲ አከ ኦፌገቱ ቢሮን ፈያና ልቻ በስፈጅራ ለማኑ ኡዱድ አቦደጥያታ ከምሰዋን ታይፍ ቆጲን ፈያባ ደበሬቲ አንገጡም ረሰገንታ ኬኛ ትንወሊን ቱራጀነር አገፈቶ ተኬኛ ፕሮዲውሰሪን ተምሳሳርአ ንጉሱ ታምሬ ተምሳሳ ኢንተርኔትስ ሚዲያ ሐዋሱ ማከቅ እንደይስግሞ ትግስት ገመቲ ኦዱፍ ገረበ ፈቃዱ ተንስ እንደበርስ
አከሞልተን ወዱን አራቀምኑ ኩኖት ፕሬዝዳንት ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ሙመ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ ቶርበንደርቤ ማሪን ኢሳን ቢልቢላን ታሲሰን ቡአቀበሰ አከታይ ዱብሂማን ሚኒስትራ ኢማ አለ ኢትዮጵያ አምባሳደር ዲና ሙፍቲ ኢብሰጋዚጥ ሶታከነን ከሰቲ ቤትሰኒሩ አካ አምባሳደር ዲና እንጅራኒቲ ሙምቺ ሚኒስትራ ኢትዮጵያ አካታጀልቀባ ወልወራን ሰካባ ኢትዮጵያ ኦጂ ጃርሚያሌ ወራናን መንጫኒ ዴቪሰኒ ኢጃሩ ኢረቲ ፕሬዝዳንት ባይደን ፊ ኢብሰከነኒሩ ጀቹይሳኒ ጋባስ መለስካቹ አማሃ ኢብሰረ ministera imala united states ke satti diplomatic gane sekantani akayib sanitti marino gantoni biyota lamanita sisani buqabes motumman ethiopia dabanni fayya addunya fi dablen idli addunya biro ratina kaba ethiopia ke sejiru ratti gare qabatani rujechu dani balalifater director dabata fayya addunya dr tawadros adahanom tibana ibsakennani dabanni sani nanno amarati fi afar ke satti akagargarsa kennajiru ibsani tigrayin galani akagargarsa hinkennine motumman ethiopia e yemad urku isa ibsu isani gabasni masfinarrage ibsera dabanni misoma hawasa biyottan afrika kibba inni sadiq jedame bekamu buya kalesa malawi ke satti walgaita sisen warani dabaticha jalatti gurma udani mozambique ke satti lolajiru akalola saitti fufu murtese wagadar behidat kidattoni amanta islamumma hordufu jedamani mozambique kaba kutabiya kabo delgado jedamu ke satti jiratto ta chorol ke sajiru jedame warani biyottan misensa sadiq ke sa walitti qabaman lolaratti bobbani turan ogantoni biyottan afrika kibba lolli hidattota irrattibanan milkaa akkajiru yemmuiman timpaltoni garu rakkinichi ammayyu akkafala hinargan mehimani marin akkabarbaachi saayta edubbachu isani gabasni maleki masina malawi blantairra ifser kun sagale amerikati United States NATO fi mannimare dabbatani dabana jeenya fi waltumsa Europa yokin OSCE jedame bekamu dimma biye Ukraine ratti guyyottan sadifi bakka addaddatti walgayi Russia wajjinin taasisan keessa isato kokanta e kamisa harra vena keessatti taasisaniru walgayin guyya harra walgayi witata engadda United States fi Russia Geneva keessatti robi kale islammo Russia ni fi NATO Brussels keessatti umfadan taasisanitte ane kangodame dubbima ministera imala united states need price akka odugabasto tati himanitti rasha bakkabu udani walgayi sadan ratti kanirmatan wan ratti dubbatame akka biyatti devi anin presidenti rasha vladimir putin fi akka yesan united states akka egdu ibsani presidenti rasha falarakkecha karana gati ne furu akka filatan abdi qaban ibsani mari brazil sirratti jila united states kanogaran ittiantu ministeri imala united states wendy sherman mari nato fi russia hala muddama ta ene akatumurame ibsani hali chala fitu dafis russian warana ishe kuma ibato kota anu danga ukraine ra akafage su qabdu himani ittu kuninta ingaru fala diplomasi argachun akadaran rakkitata e ibsani akka wendy sherman dabalani jiraniti walgayi wan torban kanatta sifam bodde ifatti murtone ragame hinjiru Iran, Venezuela fi Sudan, akkasumas biyyoottan biroo shanii dhaabbata mootummoota gamtoomanii keessatti mirga sagalee kennuu akka dhabuudhaaf deeman barreessaan olaanaan dhaabbatichaa Antonio Guterres xalaya pirezidaantii yaa'ii waliigalii dhaabichaa Abdullah Shaadii fi Roobii Kaleessaa barreessaniin ibsaniiru. Biyyoottan yaa'ii dhaabbatichaa 1993 irratti dhiyaate dhimmi isaanii ilaalamuuf deemu biroo Antigua fi Barbados, Republic Congo, Guinea, Papua New Guinea, akkasumas Vanuatu biyyoottan jedhamanidha. Akka chaartara yookaan seera mootummoota gamtoomaniitti biyyoottan miseensa dhaabichaa ta'an buusiin isaan waggaatti dhaabichaa fi gumaachuu qaban yoo waggoota lamaa fi walitti aanee hin kaffalamne mirga sagalee kennuu isaanii akka dhaban taasifama. Dhimma kanaa irratti murtoo dhumaa kan dabarsu yaa'ii waliigalaa dhaabbatichaa yommuu ta'u haalli biyya buusii kaffaluu hin dandeenye sun yoo sababa dandeettii jaraatiin ol ta'een ta'e yaa'ichi mirgi biyyoottan sanaa akka hin haqamne taasisuu hin danda'a. Kanaan duras biyyoottan Afrikaa sadii Komoros, Sao Tome fi Principe akkasumas Somaaliyaan rakkinni akkanaa isaan muudate dhimmi jaraa ilaalamee akka mirgi sagalee kennuu isaanii irraa hin haqamne taasifamee ture. Akka xalayaan barreessaa olaanaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii jedhutti biyyoottan kanaa olitti maqaan isaanii dhahaman mirgi jaraa eegamee akka turu gochuudhaaf Iraan doolara miiliyoonii 18,402,438, Venezuelaan doolara miiliyoonii 39,108,761, Sudaan immoo doolara 200,299,44 yoo xinnaate kaffaluu qabu. Biyyoottan biroo shanan mata mataadhaan doolara 75,000 galii gochuutu isaanirraa eegama. Biyyi Kooriyaa Kaabaa qabxata dheengaddaa yaalii dhukaasaa yookaan furgungeessuu misaayilaa taasisuu ishee hordofuudhaan qoqqobbiin dabalataa akka irratti kaawamu Yuunaayitid Isteets yaada dhiyeessiteetti. Dhaabbata mootummoota gamtoomaniitti bakka buutuun Yuunaayitid Isteets ambaasaaddar Liindaa Toomaas Giriinfiild roobii kaleessaa fuula Tiwiitarii isaanii irratti barreeffama maxxansaniin manni maree nageenyaa mootummoota gamtoomanii murtoo qoqqobbii jabaa akka Kooriyaa Kaabaa irratti dabarsu gaafataniiru. Yuunaayitid Isteets meeshaa waraanaa Kooriyaa Kaabaatiif eegumsa taasisaniiru kan jette namoottan shan addaan baasuudhaan uggurii irra kaawuu ishee roobii kaleessaa beeksisteetti. Hordoftoota keenya oduuwwan harraaf qabnu kanuma.
Kadhagaa jirtan as Washington DC irraa kan darbu sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Somaaliyaa fi Itoophiyaa kibba gaba bahaa keessatti hongee hamaan uummata miliyoona 3 ol miidhaa kan jiru ta'uu koreen baraarsaa akka sadarkaa addunyaa beeksisee jira. IRC'n akka jedhetti biyyoonni gaanfa Afrikaa 2 biyyoota addunyaa 20 kanneen waggaa kan rakkoo namoomaa hamaan miidhaman keessaatii jedha. Gabaasa Mohaammed Yusuf Nairoobii irraa erge. Itoophiyaa fi Somaaliyaan toora biyyoota 20 hordoffii yeroo hatattamaa barbaadan kan bara 2022 koreen baraarsaa tarreessa keessaati. Richard Crozers IRC'tti daayireektara damee Somaaliyaati. Haalli namoomaa biyyoota lamaanii keessa gaarii miti jedhu.
The Horn of Africa has been on the verge of crisis for some time. There've been several consecutive failed rainy seasons.
Gaanfi Afrikaa yeroo hanga tokkoof qarqara rakkinaa keessa seenee jira. Yeroon roobaa walitti aanuudhaan danqame. Yeroo ammaa hanqina wabii nyaataa hamaarraan kan ka'e namoonni qe'ee ofiirraa buqqa'utu nu mudatee jira jedhan. Koreen baraarsaa akka jedhetti hanqinni roobaa naannoleen hangi tokko waggoota 40 keessatti haalli hamtuun akka isaan mudatu taasise. Yoo xiqqaate uummanni miliyoonni 3 hongeen kan miidhaman yoo ta'u kanneen 1,170 ol ta'an bishaan, marga dheedichaaf gargaarsa namoomaa barbaacha qe'ee ofii dhiisanii godaananiiru. Kan umriin isaanii waggaa 47 Nuur Ahmed beeladaalee isaanii 60 fudhatanii qe'ee ofiirraa godaanan. Beeladaalee isaanii magaalaa Birqoodirraa gara Haroraayisitti geessuu dubbatan. Konyaan Haroraayis bulchiinsa naannoo yoo ta'u uummatis nu simate ammayyuu as hin jira. Rakkoon hangi tokko jira. Beeladaaleen koo naannichatti baruuf rakkataniiru. Dawaa hanga tokkollee nu barbaachisa. Bishaan boollaa fayyadamna garuu kuusaa ga'an qabna. Yoo bakka bishaan itti kuufannu argan sun hedduu nu fayyada jedhan. Crozers akka jedhanitti dubartoonni fi ijoolleen kanneen hongeedhaan miidhaa guddaan irra ga'e. Keessumaa ijoolleen umriin isaanii waggaa 5 gadii kanneen akka hamaatti miidhamani. hungeen kun jireenya isaanii kaballeessuudha. Biqiltuuwwaniif beeladaalee lakkoofsi isaanii akkaan gad xiqqaateera. Kanaaf akkuma beekamu haala abdii nama kutachiisu keessumaa dubartoonni fi ijoolleen hedduu miidhamaniiru jedhan. Abdulaziz Bashir nama daldalaa yoo ta'an magaalaa Andaara Galaana Kismaayyoo keessa jiraatu. Beeladaalee bituuf gurguruu irratti bobba'anii kan jiran yoo ta'u sababa hongee irraan kan ka'e beeladaaleen 99 duraa du'aniiru. Beeladaalee 118 qaban ture 19 qofaatu lubbuun hafe. Kanafan hongeedhaan dhuman kasaaraa sanarraa hin dandamannee jedhu Bashir. Waa gaarii tokkichi beeladaalee hafaniif nyaata bituuf maallaqa baasuun irra hin jiraatu. Ammaaf marga dheedichaaf bishaan qabu jedhan. Jaarmoliin gargaarsaa kanneen Itoophiyaa fi Somaaliyaa keessaa akka jedhanitti gatiin nyaataa waan dabaleef namoonni hangi tokko maatii isaanii nyaachisuuf nyaata guyyuu bitachuu hin danda'an. Koreen baraarsaa ka sadarkaa addunyaa akka jedhetti naannoo Somaalee kan Itoophiyaa keessaaf deebii kennuu jalqabeera. Naannolee kabiroo dhaqqabuuf illee gargaarsa namoomaa saffisuuf maallaqatti dabalaatu barbaachisa. Dhaaboliin gargaarsaa deeggarsa maallaqaa midhaan nyaataa bishaaniif meeshaalee qulqullina ittiin eeggatan kan dhibee ofirraa ittisuuf oolu argachuuf gargaarsa maallaqaatti dabalaa gaafatanii jiran. Naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti weerarri COVID-19 babal'achaa waan jiruuf hawaasni eeggannoo akka taasisu biiroon fayyaa naannichaa beeksiseera. Hoogganaan sabquunnamtii biiroo fayyaa Beenishaangul Gumuz obbo Waacoo Waaqbulchoo qorannaa saamudaa taasifameen tamsa'inni COVID-19 duraan dhibbarraa harka 5 gad kan ture amma gara dhibbarraa harka 20-30 ol guddateera jechuun dubbataniiru. Naakoor Malkaatu gabaase.
Naannoo Beenishaangul Gumuz magaalaa Asoosaa keessa akka jiraatu dargaggoon dubbatu Ayyub Yaayyaa ji'a tokko as weerarri utaalloo fakkaatu isaaf namoota kanneen biroo irratti mul'achuusaa dubbata.
Samoona kana wararsiin fakkaachisee utaalloon cimaa tokko dhufeetu jira. Akka nama dhuunfaatti isaanis naqoonnamee ture. Baay'ee kan saraaffaa jira wanti kun iddoo hundumaatti.
Yeroo ammaa COVID-19 ilaalchisuun dagannoon hawaasa keessa jiraachuus dubbata dargaggoon kun.
Egaa eeggannoon kan duraan godhamaa ture maaksii hin uffatamaa walirraa fageenyaan ni deemama ture. Sa'aatii kanarratti garuu fageenyiinis hin jiru maaksiinis hedduu qannaseeti jira namooti fayyadamaatiin jirani kanaaf gana kana taajjabeetiin jira. Eeggannoo gochaatiin jirani namooti akka eeggannoo gochu.
Hoogganaan sabquunnamtii biiroo eegumsa fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Waaqoo Waaqbulchoo ji'oota dura namoota qorannoon COVID-19 isaaniif adeemsifamu keessaa kanneen 55 hin caalle irratti COVID-19 argamaa turuusaa dubbatanii torbanoota muraasaas garuu lakkoobsi kun dabaluu isaati kan dubbatan.
እንዳገር የተከሰቱ የዚህ የኮቪድ-19 የመጨመሩ ሁኔታ በክልላችንም በተመሳሳይ መልኩ እየጨመረ ነው የሚገኘው።
አመንታን ወይረ ኮቪድ-19 ስለካብያት ደበላጅሩ አልሙ ወልፈካቱን ናኑ ከንከሰትስ በበለታጅራ ቱርበሙራሳ አስ ዋንጅሩ ዮይላሌስ ነሞተ ቆረኖን ረታዴጅ ፈሜ ሳሙርኒ ኢሳኒ ፍለተሜ ከይሳ በንታ ዲግደማ አንገሰዱማ ከንታን ወይረ ከናንቀማ ጅሩ fakkeenyaaf qorannoo saamudaa eengadda taasifame 243 keessaa namoonni 68 COVID-19 qabamanii jiru jechuun dubbatan. Obbo Waaqoon tamsa'ina COVID-19 naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti mul'atu yommuu ibsan akkas jedhu.
Iskaahun 61,746 laaboraatoorii murmaraa tajaajilu.
Egaan naannoo Beenishaangul Gumuzitti hanga ammaatti qorannoo saamudaa laaboraatooriitiin taasifame 161,746 keessa namoonni 4,774 COVID-19 qabamanii jiru. Namoonni 4,137 ta'an mana isaanii turuun akkasumas yaalii argachuudhaan yaalii dhaabbilee fayyaatiin taasifameen fayyanii hawaasatti makamanii jiru. Namootni 597 ta'an ammoo manuma turanii yaala isaanii hordofaa jiru. Erga COVID-19 akka biyyaatti mul'atee booda lubbuun namoota 40 naannoo Beenishaangul Gumuz keessatti weerara kanaan darbee jira. Sadarkaa amma jiruun namni dhibeen kun akkaan itti ulfaatee dhukkubsataa jiru hin jiru jechuun dubbatan. Hoogganaan sabquunnamtii biiroo eegumsa fayyaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Waaqoon sababa itti weerarri COVID-19 babal'ataa jira jedhaniif yommuu ibsan akkas jedhu. Sababa itti tatamsa'inni COVID-19 ol ka'aa jiruuf yoo ilaalle weerara utaalloo fakkaatee ka'uudhaan weerara utaalloo fakkaachuun kee wal qabatee hawaasni akkuma qufaa yookaan utaalloo salphaatti ilaaluun ኤገኖ ኮቪድ ቁለሰገሊፍ መል ወቹዋን ኢሴፍዳ ወይራሪኩን አከደበላጅሩ ወንቲውን ዲስዋሞ ኢቤብራዳፍ ያሊርገቹፍ ነሞስኒ ጣብሌፈያይ ሙፈን ቆረኖን እረት የሙግግፈሙ ኮቪድ ቁለሰገል ተያርገሙ ይሳቲ ጀቹን ዱበተን ወይራሪ ኮቪድ ቁለሰገል ያከምበበለኒ ዋን ሁጀታ ጅራጀጠኒስ ኦቦዋጮነ ከስቴፕሱ
የምንሰራው ስራ የብርሰቡ ንግዛቤ የማዳበር ስራዎችን ነው መንሰራው
ወጆጅ ቻጅሩ ከይሳቶኮ ወነው ሐሳጭንሹላ ወይረው ታሎ ፈካቱ ከና አከሰልጣት ይላሉ ዲሴ ሐዋስኒ አከ ቆረተሙ ያለም ታሲን አከሽመስ ሰባይ ማሌበቲ ኤርጋ ይገኑ ኮቪድ ቁሰገሊ ወልቀበተን ተጠበሱን ኤርጋ ወን ከነኒ ሰገሌ ወራምኔ አፋን ኡመቲ ለገው ደንደው ሐዋስ ብረቀቀብ ሲሱን ከነደታጅሩ ኦጌሶት ፈያፍ አከሽመስ ሐዋስኒ አከ ተላሊ ኮቪድ ቁሰገሊ ፍለቱ ታሳጅራ ጀቹን ዱበተን ኮቪድ ቁለሰገል ይሮማ ከነዋንደ በላጅሩ ሐዋስኒ ደገኑ ከሳቤ አበተፈያ ለቁን ተላሊፍ ለቹን ኦፊስ ሐዋሴሳ አከበራሩ ከነጥታጅሩ ጀቹን ዱበተን ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ወዲፈኑ ጉዩ ኮቪድ ቁለሰገል ኢላች ሴባሱን ለኮብስ ነሞተ ቫይረስ ይከናን ቀበመኒ ከለይሰቆፈ ቆረኖ ሳሙዳ ኩመኩደኒ ኢበሰዴቲፍ ጃተሚ ተቆታስ ፈሚከይሳ ነሞኒ ኩመለማፍ ኢበለማፍ ጃተሚ ሰገል ኮቪድ ቁለሰገሊን ቀበመኒ ሩጀዳ ሃሎ ሊግላቲን አንጋማት ኢትዮጵያ ከሰት ነሞስኒ ኩመዲባ አፍሪፍ ኩመሸን ተመጫለን ኮቪድ ቁለሰገሊን ቀበመኒ ጅሩ አንጋከለይሳት ነሞኒ ኢባ አፍሪፍ አፍርተሚ ሰዲታንሞ ኮቪድ ቁለሰገሊን ከንገረመሊ ኢበመንተው ረጋን ሚኒስቴር ፈያኒ አገሲሳ ነሞኒ ኩመቶርባ ሰገልተመታንሞ ኮቪድ ቁለሰገሊን ሉቡይሳኒ ደበኒ ጅሩ አንጋማት ነሞትኒ ሚሊዮን ቁለኒፍ ኩመዲባ ሰገሊፍ ሸንተሚ ሰዲጫለን ተላሊ ኮቪድ ቁለሰገሊፍ ረቹይሳኒ ረጋንጉዩ ሚኒስቴር ፈያ ኢትዮጵያ ኒሙልሳ ሰገሊ አሜሪካ ሰገሌ አሜሪካ ናኮር መልካ አምቦራ
ለሚውን ኬንያ ፍሬንች ፍራይስ ጀጣሙን ድንቸራ ካንወጀተሙ ቆጴሱፍ አንቅኒ ድንቻ ሰሙዳቹ ሳይርገበክስ ሴቦድ ማነኛታ ኬኤፍሲ ጀጣሙ ረትሞርሚ ካሳን ኬኤፍሲን ሞ ኢፍሰባሲን አንቅኒ ካንሰሙዳት ሰበባ ወይራነ ኮሮናን ካንከ የሲን ሳዋን ቦደተር ከፈቴፍ ጀቻጀቹራን እርገለሚ ወን ኬንያ ሙፈናሳኒ ኬሱማ ሰባይ ማሌረት ቦይኮት ኬኤፍሲ ጀቹን ዱለ ትዊተር ይገገሰኒ ቦደ ከነና ኖሜሻ ኤሰኒፊ ወሊን ወጂት ፉፉፍ ዋዳ ሰኔጅራ ገባሳ ጉቱ በፈቃዱ ኤስ
ለሚለን ኬንያ አበተሚናኛ ታብልቻታ አሪቲ ዮኪን ፋስት ፉድ ጉርጉሩ ኬንታኪ ፍራይድ ቺክን ዮኪን ኬኤፍሲ ጀደሙረቲ አከጅራቶ ንብየቲ ተርካንፊ ለገና ፉደተኑ ዋሚቸታ ሲዛጅራን ሰበብኒ ሳሲ አበቲቺ ኛተ ድንቻ ዋደምራ ቆጳው ኢሳ ፍሬንች ፍራይድ ጀደሙ ቆጴሱዳፊ ኦሚሸ ድንቻ ጋ አርገቹ ሂንደንዴኝ የጀቹዳኒ ዋን ቆጴሱዳቤፊ አከ ኬኤፍሲ ጀዱቲ አንቅኒ ድንቻ ከሙደቴፊ ሰበበ ኮሮናቲን ከንካ ሄርኒ ኢሳ ዋን ሙደቴፊ ድንቺ ኬንያ ከሰቲ ኦሚሽኛ ታፍለተማ ኢሰላም መፋታኡስ ኬኤፍሲን ድንቺ ቆቴብልቶኒ ኬንያ ኦሚሽን ሰደርካ ኢሳ ከንጉቱ አካይንታኔፊ ኢብሴጅር ከነመደልን ሲሴሲ ሰበባጀራ ኢሳ ከነፈካት ኤርገለሚ ሌን ኬንያ ሚዲያ ዋሳ ኢረቲ ዱለለገና #boycott ኬኤፍሲ ጀዱ ታሲሱ ጀልቀበኒ ቦዳ ዳባቲቺ አከ ኦሚሽ ድንቻ ቆቴብልቶታ ኬንያ ራፉዳቹ በርባዱ ቤክሲስ ገባሳን ቪኦኤ ጃሰን ንቡንጋኒ ወጂገገሰ ካምፓኒ ቡልቺንሳ ቆቲሰ ኬንያ ዮኪን ቱካሊም ጀደሜ ቤከሙ ኬቪን ከማኡ ወሊን ዱበቴራ አከ ኬቪን ጀደኑቲ ኬንያ ኬሳ ዳብሌን ኛታ አዳዳ ዲየሳኑ ሄዱን ጅራኒስ ኬኤፍሲን አማ ዩደርገጎተ ኬንያ ብረቲ መቃቀበስ ኬኤፍሲን ከኛተ ፍራንች ፍራይዚ አከ ዲየሱን እንደንዴኝ ኢብሴ ዋንድንቺ አርገቹ እንደንዴኝፊ ጀቹዳኒ ጋፊት ያቴፊ ኬቨን ዴቪከነኒ
No, I wouldn't say it's a shortage, although different seasons sometimes we get shortages of potatoes, but this time around we don't have a shortage of potatoes. KFC has been around for the last 10 years, if I'm not wrong.
Hankina dinnichyati yechun indandam, altokko tokko hirinnijinachumal, yeruwa magaru rakkon dinnichyayinjiru. KFC in egabi yekana kesatit abbate garawaggakudanita er. Yerodar bedu bigudda kanture wae dinnichyabiyya alati galchuti. Yerosana wanchimanturre. Garu bodde warren dinnicha umishanu dinnicha heddu ingurguramin yokan ettingargaramina fe gatamu arginu baagye wannuma dukkursuda. Dinnicha gahatu jiraature jedan. KFC ni qote bultota Kenya ra yodinicha imbinne yero hamma esa bitajira gafije rufis yero jalqaba odeeffannoo hin jiru masiri dhiyeenya kana immoo dogoggoruu yoo hin baadhe biyya Niizerlaandiirraa waan bitaa jiran natti fakkaata jedhanii Kevin. KFC'n erga waggaa 10 oli Keeniyaa keessatti hojjetaa ture booda amma akkamitti oomisha dinnicha madaallii yookaan istaandardii koo guutuu hin arganne jechuu danda'e jedhamee gaaffii dhiyaateefis Kevin akkana jedhu. Actuality too.
And the biggest issue is in that 10 years, I believe if the Kenyan standards are not desirable, I believe it's...
Wanti guddaan waggoottan kunnan darbanii ittuu dinnichi Keeniyaa madaallii yookaan istaandardii jaraa waan guutuu hin taane oomisha isaan barbaachisu argachuudhaa fi dandeettii oomishtootaa guddisuu irratti horii baasanii sadarkaa barbaadanitti argachuu hin danda'u turan. Oomisha madaallii isaanii guutuu argachuudhaa fi qotee bultoota keenya wajjiniin irratti hojjechuu qabu turan jedhan. Itti dabaluudhaanis deebii lammiileen biyyattii kennan irratti yaada kennaniin namoonni yookaan kaampaaniin alaa tokko biyya kee keessatti yemmuu waan hin taanes irratti hojjetu gaarii miti jechuudhaan himanii dhuma irrattis hooggantoonni Kentucky Fried Chicken warri Keeniyaa ittuu gadi ta'anii namoottan dhimmi kun ilaallatu wajjiniin marii taasisaniin hawwa jedhanii Kevin Kamau hoogganaan dhaabbata Tukaaliin jedhamee beekamu. KFC'n hundeedhaan dhaabbata biyya United States nyaata ariitii qopheessuudhaan Maakdoonaalditti aanee addunyaarraa kaampaanii sadarkaa lammaffaa irratti argamudha. Ameerikaadhaa alatti biyyoottan adda addaa keessatti tajaajila nyaataa kennuudhaan kan beekamudha. Gabaasa Jaakson Bungaanyii fi An Dhufkaadu Morodaati.
Kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophii fayyaa. Qophii fayyaa kana irratti waa'ee dhibee sammuu adda addaa kan ilaaleen marii jalqabne kutaa sadaffaaf xumuraa dhiyeessina. Dipireeshinii ilaalchisee gaaffii jaallanneen Dr. Naawomii Abdurahamaan ogeettii fayyaaf wal'aansa dhibee sammuu Minnesotaa irraa gaafattee hin jalqabne.
Fakkeenyaaf gaa'ila keessatti abbaa warraa fi warraa yoo walii galuu dadhaban ijoolleen warraa wajjin walii galuu yeroo dadhaban rakkinni akkasii waan mul'atudha jechuudha hawaasa keessatti. Maal gorsitu?
Abbaa fi haati hogguu waliigaltee dhaban ijoollee distiresti tahan. Hogguu distiresti tahanii baasanii dubbachuus hin danda'an, involve godhuus hin danda'an. Kanaafuu if keessatti qabatanii hogguu miidhaan sun itti hammaatee onni ijuun dipireeshinaatu isaan qunnama. Waan akkanaa yoo jiraate kan inaan gorsu biyya kanatti amma akkuma jaamutti yoo haatii fi abbaan waliigaltee dhabanillee rakkina taanii bakka ijoolleen hin jirretti akka furmaata uumaniif hamma dandeemetti ijoolleen kana keessatti akka hin seenne. Yoo waldamiinsi haadha manaa fi abbaa manaa gidduu yoo jiraate illee waldamiinsa isaaniis jaamee ijoolleen yeroo hedduu ni miidhamanii jiruu isaanii ka duraan normaalii ka jiraatan san hamma dandeemetti san normaalaayiz godhanii hanqa ijoolleen ispeeshaalii qaamata 18 hanqa ga'een hedduu barbaachisaadha. Maaliifi? Ijoolleen umrii 18 gad oguu abbaa fi abbaan addaan faa deeman hedduu miidhaa hedduurraa ga'a. Kanaafuu yoo wanni akkasii rakkinni akkasii jiraate ijoollee yaaduun ijoollee akkamitti miidhaan osoo isaanitti hin geenye jiruu isaanii akkuma duraanitti itti fufuu akka danda'an akka godhan haatii fi abbaan wal mari'atanii ijoollee isaaniirratti xiyyeeffatanii ijoollee jafaan qabeenan normaalaayiz godhuun barbaachisaadha.
Egaa fakkeenyaaf dargaggeessa dargaggeetti rakkinni kun quunname maatiin garam geessu?
Biyya jirruu kana biyya guddate kana keessatti yeroo hedduu maal jaamaa hospitaaluma kiliinikuma yeroo biraa geessan yeroo mataa dhukkubbiif yookaan ilkeef yookaan cheekaappiif dagatti geessan geessuu danda'an. Yuushaalii bakka kiliinika hundaa'u ammafaa dipireeshin iskeel meeshermant ka jaamu jira. So depression scale measurement PHQ-9 jaama gaaffilee sagaliitu gaafatama. Gaaffileen sagalan suni namni sun depression qabaajee kan murteessu miti garuu sadarkaa itti aanutti fizishaanni sun more akka laalaman gaayidii godhaa jechuudha. Sintama depression yoo agarsiisu ta'e gaaffileen sun. Akkuma sanitti referaala godhan jechuu bakka psychiatristii biratti ergamanii yookaan immoo teraapist bira ergamanii wal'aansa barbaachisaa ta'e akka argatan godhamaa jechuu biyya kanatti. Biyya adda addaattis akkuma biyyaatti jiraatama ijoollee xixiqqoof ispeeshaalii qorichi jalqabamuu isaa duratti karifar godhaman karaa teraapiitti kaawunselara biratti ergaman teraapii biratti ergamanii teraapiin gaafa hojjechuu hin dandeenye medikeeshinni yookaan qorichi sadarkaa lammadaati haa jechuudha.
Namoonni garuu rakkina kana keessaa fayyanii gara iddoo duriitti hin deebi'u?
Ni deebi'an. Sadarkaa qaba dipireeshinni kuni. Maaltu dipireeshina kana fidee? Gaddarraa yookaan immoo amma giriif irraa ka'ee dipireeshinni kun yoo dhufe gaddi kuni piroosesa qaba. Amma namni gaddi duratti ga'ee egaa shaakti tahaa yookaan amanuu hin danda'u sanboola isteeppii jira. Isteeppiin gara dhumaa amma akseeptaansii yookaan immoo okkee gaa tahee jaanii fudhachuu jechuudha. Isteeppii sanirratti hogguma dipireeshinniinis xinnaachaa deema. Amma kooppiing iskiil jaama. Namuu takkaan kooppiing iskiiliin isaa. Namni takka ulaagaama guddaallee itti ga'ee tolereet godha. Higher threshold qabanii stress qabachuuf. Namni takka immoo stressuma xiqqaatu depression keessatti isaan buusa. So namuu takkaa miti garuu mild depression oguu ta'u yeroo irra hedduu counseling'in therapy'n fa'a wayyaawaa deema. Depressionni guyyaa takkatti kan wayyaawu miti. Yeroo fudhataa torbaan sadii afur booda jijjiiramni ni argama. Lakkuma deemanu lakkuma teraappii sana attend godhaa wanni caal dipireeshiniinis wayyaawaa deemee akka duritti deebi'uu ni danda'an. Karaa biraatiin immoo dipireeshinii teraappiin yoo gargaaramuu hin dandeenye usually karama qoricha deemna antidepressanta jaamuu medikeeshinaa kan nama. Teraappiis namni sun fudhachaa medikeeshina sanis fudhachaa gargaaramaa wayyaawaa deemaa. Arra qoricha fudhatanii kaboru fayyuu miti. Garuu ji'a xiqqoo booda like 6 months treatment booda fa'a namni wayyaawaa deema. Namni irra hedduun situational depression jaama. Situational depression jechuun yeroon katti fide jijjiiramni yookaan gadda tahaa yookaan biyyarraa waan dhufee tahaa yookaan sochii earthquake fa'a hogguu tahu waan akkasii gaagaa'ama guddaa hogguu tahu situation santu depression san fide. Situeeshiniinis wayyaawaa hogguu deemuu qorichaa fi teraappiis fudhachaa hogguu deeman amata takka booda fa'a akkana dawaanis gad xiqqeessaa deemama. Dawaa malee teraappii malee nagarumaan jiraachuu danda'a jechuun namni sun.
Ijoollee ta'ee namoota gurguddaas haa ta'u rakkina akkasii keessa jiran maal gorsitu?
Rakkina akkasii keessa nama jiru lakkuma ignore goonee lakkuma osoo gargaarsa hin arkannee lakkuma turruun akkumaan si jeetti mild irraa gara severity yookaan immoo karra xiqqaarraa hammacha severity deemuu danda'a. Hanqa namni hojii isaa hojjechuu hin dandeenye, barumsa isaa barachuu hin dandeenye, bakka rafee ilaallee ka'uu akka hin dandeenye miidhaa deema. Depressioniin immoo hogguu hammachaa deemuu yeroo hedduu suicidal ideation jaama. Suicidal thoughts namni sun silaan du'e na wayyaa jedhee especially waan akkasii fa'a mataa keessatti hogguu dhufe siriyasiidha jechuudha. Gargaarsa argachuun hedduu barbaachisaadha. Kanaafuu wanni naani gorsu simptomoota depression amma ka haasofne kana namni yoo arke simptoma lamaa sadii jennee keessaas yoo jiraate kan hin gorsu gargaarsa argachuudha. Hospitaaluma yookaan kilinikuma medikaal keer bakkatti argatan deemanii simptoma kana yoo himan isaanuu rifar godhanii dafanii dhaqqabuun hedduu barbaachisaadha.
Maatiin hoo?
Ijoolleen yaangiin dargaggoon simptomni isaanii ka depression xiqqoo addaadha adaltiirraa. Garuu hogguu amalli jijjiiramu ijoolleen qaraatii isaanirraa akka dur jabeenya hogguu dhabanii hogguu arginu fedhii adda addaa waan ispeeshaalii waan dur jaalatan amma jaalala hogguurraa dhaban yookaan ispoortii ta'uu danda'a yookaan faamilii wajjii kofilanii taphachuu danda'a hogguu dhiisaa deemanii maatii kan hin gorsu mallattoo akkasii yoo arkan bakka kilinikaa bakka hospitaalaa geessanii. Dafanii dhaqqabuun hedduu barbaachisaadha. Miidhaan osoo ittiin hammaannee simptoma xiqqaa kan argitan ignoring godhinaa gargaarsa harkaaf hin jira.
Dr. Naa'omii Abdiraahmaan deebii bal'aa nuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa hedduu galatooma.
Atis maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaa isin hundinuu naaf yeroo keessan galatooma.
Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22 yookaan kiiloo heersii 13765 irratti Meter bandi tikta mishan yukan kilohertzi kumakut alamaf afurtamarra takkasumas. Meter bandi soddomito koyukan kilohertzi kumakut alamaf ibbafurif saddeta mishan rat. Wit atan gajimata tukopi afan oromon dabarsu asirat rawata. Kopi boritin walipte debina. Nagat tabula. Am sagantafan amara tuttifuf.